Wayne, Aziza Killer, number 8 producer Devin, you know the thing the pun is anymore.
Tata with us, Buzzy Man is right way, Love knows the right way.
So I love and get mad, there's a chisacha, Buzzy Man iba kulu na mabu chisacha, Chocho mnyawa nena baby T, Buzzacha, Yada kata da bagera, Buzzacha. So I love and get mad, there's a chisacha, Buzzy Man iba kulu na mabu chisacha, Chocho mnyawa nena baby T, Buzzacha, Yada kata da bagera, Buzzacha.
Endwate siluma, abange zinyike yali omudigize kale Laba wopowa, sikuta mimele Nizikule tere bafu na kadomula katinga jemi kwa nuchu Tolugira sebo olole lutumeke takatitulu Yitaka wanga nichi mabutake Wana wasebo katengu wategabu wakapira kakubenia Uwale pia, abagulu kiseku vanga zikubagia Laba yowofu na fayo musadene hefi Zebi nunji na kuwelela Yuguyoru zimare magombe jemu kolela Chiruma na ira bate mubuja mubu itamareli ya musuja chobuta ona Zechensa bati mumu kusika tubogele Usangoro nso njibu na jira nebutayo
So wala bange mbate za chisocha Zima niba kulu na mabu chisocha Chocho mnyawa nena baby T busocha Yada kata java kira busocha So wala bange mbate za chisocha Zima niba kulu na mabu chisocha Chocho mnyawa nena baby T busocha Yada kata java kira
Kutali mufuka mutona wakada mabuchi na gonga somesa Siganya wa mumafu kwa wati wajina yeti nuchiki sera mtuse Hava sawe yuka na mebasa Mukura jeti la mazima majusa Iye tasime ulaji wana yata batuwa na mula wawe batulunga Bazala no wana ni watage mama sima ni gule malambu vya wabibi achika Musanje mkono la mayo wako togero mwana talina musangu Waliyo ni vanda vantama Nuwe pasanga siwa uza watakwani Yajimani ya wala damu Ayagala vato atalimira kubitu
Wala iya mungo vantama nange Yene kusanga kumoto vivavi konde Otimani watomira Atole mirapo, oh ae sana wa mutonze
Cho wala bange mbate za chisocha Zima niba kulu na mabu chisocha Chocho mnyawa nena baby T busocha Yada kata java kira busocha Cho wala bange mbate za chisocha Zima niba kulu na mabu chisocha Chocho mnyawa nena baby T busocha Yada kata java kira
Tujida tebu manji mulo jipowe murasi Aferu nuku mwagulu fufu vila kwerulu mieko yekano mutonzi Ebi isi senyo kama zima nisi kutoka Ngowe pine dene katimu selebende Omutwe nukulu mani chisipi kutate Uwae, lada mansi
Natitu ya po, mtoto wabuliki mtu sasire tulu Kadesichana tuta mbim Yekwatu yingi za mundeno mumasa nyugenzi Tuzababu ya mibo
Cho wala bange mbate za chisocha Zima niba kulu na mabu chisocha Chocho mnyawa nena baby T busocha Yada kata da bagera busocha Cho wala bange mbate za chisocha Zima niba kulu na mabu chisocha Chocho mnyawa nena baby T busocha Yada kata da bagera
busocha Abasade mubuli lirabana
Yo, parents are parents
Mbuli ama sama sata wazabu mama
Oda kreta na akwa
Manazi natakumba Mama mai Kukula malaya luna pocha Mubale sabaluti Mwagaraba ya eva bangu ila Manazi natakumba